Murakoze, nanjye ngiye kuririmba ho gato ku ndirimbo yanjye, ni iyo ngiyo nyine ijya inyibutsa igihe nari nezerewe. Muranyihanganira, ntabwo nzi kuririmba neza, gusa nagerageza kugira ngo nyine nsobanukirwe iyo ari yo. Iravuga ngo: murumve twana twanjye nabaraze urukundo, murarugira intego mwese aho mujya hose, rubabere umutako mwiza uwo rubaranga ari amanywa ari na nijoro, ntihagire ikibatanya. Muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzu ubaca mu icyanzu, mwikamatanye icyeza mukurikira icyiza, mufatane urunana munsange mukeye, mwizihirwe muberwe nanjye nzabarinda, nzafata mu mugo ngo abababaye mbakande, ntihagire ikibatanya. Murakoze.